Yeah. GMG culture. Winner house.
Oh, that music.
Don Kaiser. Long Nas the rap son.
Wanasema Tony ni fake MC, mbona kwa maps wasiki, ila japo ni kinda kivest na pa muziki na anza mazaka kata, nazidi kimbiza kwenye hii misa nazidi kutish. Yeah, kila kona wakini unao wanaseba, teki ya hupe posuo ni wana gitaa, wanajulikana kama vile ni jar. Niga chap, katili kwenye hizi flow minisha badili akili yama. Young fan fighter soon, usituchaze mana tupo makini makini zaidi ya yomeka. Niga hoza chap, ukali wangoma kiyo ukubwa wa tumbo menyo, aha. Heshima ya nyumba ni choo, akili yangu iko nomo, inawaziba midomo, nigga. Wanasema mimi siwezi, ngoja nivae na jezi. Kila day niko K na kusaka dough, wananiza laura.
Mchaka mchaka hizi marathon, we on fire mta gone down. Hatuna shaka tumepata crown, we on fire tuna run town. Tuna game plan, tuna game plan. Yeah yeah, tuna game plan, tuna game plan, tuna game plan. Yeah yeah, tuna game plan.
Toka network okote nigga, na wakimbizaga nigga, na kanyaga pande zote nigga. Ukitaka ufe iga, sina beef na domo kaya, nasa kanipate waone haya. Shida ni kitu nomo tunazipa gachogo, tunavuta pei kakaya. Sole dem ulo nitosa, kisa sina boom ukaondoka. Ado ado mina chomoka, imani one day utanitaka. Na wapa saluti shabiki waloni kubali, yapo sina kiki. Mini king, yapo si king kiki, wala si king kibana si kama tiki. Tosaka na pesa tuazidi kupepeta unga, unga wa sembe na dona. Yenu micholo siwezi, siwezi kupato na nyina. Foka kabila kuchoka nesika na tema ulimi nigga. Usirie mama, taka ukatu, bado na pambana.
Mchaka mchaka hizi marathon, we on fire mta go down. Hatuna shaka tumepata crown, we on fire tuna run down. Tuna game plan, tuna game plan. Yeah yeah, tuna game plan, tuna game plan, tuna game plan. Yeah yeah, tuna game plan. Mchaka mchaka hizi marathon, we on fire mta go down. Tuna shaka tumepata crown, we on fire tuna run.